se una la nao.
I twende tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga.
Mose vai.
Oya leo tunalewa mwisho wa mwezi. Madanga ote machawa nimepokea mshahara.
Hacheko mirundo.
Ileo nipo nipo paka majogo mana pochi limetema. Ileo sikubali nikikosa danga naondoka na suwena. Na wakubali mademu wabusa meno yao ndio pena. Wefungua kisibo situlewe atondoki mapema. Chakanya chakanya kushina tungi sampo na umesima. Yamani mama amina mama amina. Kachanganya pombe kalewa paka mezima. Jamani mama amina mama amina. Ana sura mbaya lakini akosima bwana. Itwende tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga. Oya leo tunalewa mwisho wa mwezi.
Makikore
mepokea mshahara.
Cheko kamata 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 mchumba. Yuwae mweka momele watu waonyeshe vaibo. Kamata 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 mchumba.
Ya cheka momele wangu
ya mchumba. Mudu mureta kaurivoche kwa pesa zangu. Mudu mureta kongeze ture. Uya mudu mureta katurifo mina wanangu. Mudu mureta kongeze ture.
Aha.
Itwende tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga. Ipombe tukile waga 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 waga. Achini zinashuka kaga 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 kaga.